chimba 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 kitu adi to sauti ya mnyambo.
Hey, this is your girl Vivian and you are listening to VDJ Jones.
We did it just me.
DJ Jones.
We did it just me. Get this and Makorina Kiwajaba.
Nasikia harufu, harufu ya kishata. Sidigidigi madogo dhani wadigida. Sidigidigi madogo dhani wadigida.
Superstar.
Modo man aki zime shika man. Gwelo shash aki tisha zima man. Aye. Wana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Ninaigwa mani wegi theta sokera. Chimba, 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 chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
City boy.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
Niko kanjong na shikisha na kawadana. Zimerie teki vile zimenasana. Na izo shasha ni mange usu wana washana. Juniko kireno na figa chora saba. Niko shika na washa tumangale. Nika shike kana figa nikadare. Teki vile kame beba imevimba ndani. Nadae kukatika ndiyo chumela lendani. Nakalikunda ni na shikisha majani. Nakana tuta minta piga tumakali. Apigo rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kame beba tu asali.
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo. Chumba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin.
Prr.
Akiwa line and pin.
Prr.
Akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba siti na vimba. Pasua kinga shipa la simba.
Shipa la simba.
Mayoyo seke beki na echeza winga. Fanya kama unajikunja basi deni kufirimba.
Niju inani kabako. Ani tuka mpi ata basi unge ni tanjo. Unavyo itingisha hido ile ligiso. Na nakapigia miti kahindi si easy go. Ondoku kinafyo kuna akili, akili. Oh, nakanafyo tete mamwili, mamwili. Nachimba shoti tano mara mbili, mbili. City wanna spend all his mili, mili.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin. Akiwa line and pin. Akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo. Odi wa Murang'a misi zitoke katoto. Mademu wangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko. Na mama zao uza ngangu pale Korogosho. Malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo. Malize pedi wangu nuka ikusi ya kawambo. Kaskini flani kalifanya ni magebon maro. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Uchizi pia ni talanta. Neke chana jaba na mafirifiri. Neke mindo ule bwana ya bibi yake. Neke mindo nilinyamba kwa ile conference. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo.
PGP akiwa line and pin.
Brr.
Akiwa line and pin.
Brr.
Akiwa line and pin.
Brr. Brr. Sauti ya mnyambo.
Brr. Utapigwa kishoto ah. Naombe na pia pigwe kushoto ah. Kitoto kina die kifoto. Ndio magizani ya set ndio wapige punyeto ah. Shika turi mperungu tulis. Ni wagaza wengine ni waguli. Wendio shada kujani na kuni. Kukinyesha mafuta na sabuni. Sauti toka ngambo.
Yo yo. Kilalisha unda plan. Itisha hizo kek na majagu
hey. Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tuku banju hey. Usha giduka umeshika tuku. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sare yetube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Juu wengi wa kupora. uko ndani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Hiyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabiki toka sasa mpaka night.
Hey, itishi mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka,
shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come to rory. Makek zikiisha mbura tina to rory. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina kata biko adimu ni kurory. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaita bidi minta city adi wada. Kima uru towa kutu adi nkiwa jaba. Nyorea mia pana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, mina bonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrum ka bacteria. Nataka tu nilewe ni bebo adima area. Kadeli ya kusere tu nabongi tu ya maria. Shikisha njugu na bebe tei ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindi yo the host. Figa dot, figa chok. Na magwila na matost. Kibash kiko lit, kime anda tukubanya. Kiu miguna miguna kam, debi kam. Zama dems zime nice, wame anda tukuta. Lawa genge zime shika ni kushuka na madam. Nina daifika 8, no nisikie tukutam. Kata kututo wanyege punguza mahanjam. Kukutenja kuwa manga tu napenda bitu tam. Na kama weni fisi kama laenda kukross yo. Seti kish, kende chain mos mos.
Shuka na madam, julu bang kanigan. Shuka na madam, julu bang kanigan. Shuka na madam, julu bang kanigan. Shuka iyo plan kurueng doni ban. Kame sani fedi kuna mresh asha wet. Kame seti already sunajua wendo next. Kame mada benga sunajua hii ni case. Kanada emoji kuna aja ya kutest. Anada iko nyagi na machesa za magres. Anacheza kunguni na sijui kani best.
Superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Nawapili kana rada, nawapili kana rieng. Kama au narada mde ya beli sharieng. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
Ipige step, juna penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapenduto sona juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga ote nyufaki kaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pina kichingri kani ngale hata. Christopher Kadan dani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu, sifani Stephanie wanga na yangu tatu. Zishoti zangu wanga roundi, tatu tatu. Muhogo bigi mini mruyo, mipiga kibantu. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Na mindo bell ringer, na upele kana rieng. Tuma pini mejipini na makoro. Naka penka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika makukana. Hizo za kuo, chezi kufa kuo. Zikone riengu shinda hata za mamu kuo.
Pedi wa muranga na gidhike tobo. Gudi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivyo shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Nidhobodha dhobodha kitu dhobodhobo. Apa kuna za kudu nyongo leo mbengo. Nisha pita na kademu kapedi mapengo. Meleke na ring. Peleke na ring, kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the rien uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea
na ring, peleke na ring. Kikiwaka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring mocha pienga yende chain. Kobaya kominisha fanya main. Alidai nases mine juu ya fame. Nikamtoka akiwa lie juu ya risto ya game. Zimeshika ring flani zimebondi. Akuna nyanya apu mblena sinidondi. Uma uru ya gedo pigwe soki. Genge lawa genge apa tutakoki. Kutoka apa ntakununulia poti. We check out tasukia nina floti. Remix na DC ya noti. Kula njugu andi siya tumanji roji.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwanza rien uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Magic's anger on the beat.
Ladies and Makorina Kiwajaba. Ladies and Makorina Kiwajaba.
Ladies
and Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba. Tani wa.
Magic's anger on the beat.
Ladies and Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine cruise kama saba mora. Natuva juka sita na ma. Makada shankati swakoja. Makorina wenu za jishada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto iyo kambo. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazia njugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf nazazama ndani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Chani uwa. Ladies and Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine cruise kama saba mora. Natuva juka sita na ma. Makada shankati swakoja. Makorina wenu za jishada. Kidole Makorina wenu za jishada. Niko high na sizime yongwai. Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke niza washa tiringai. Ni chafu ni mtaro yani dapping side. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kakaleta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Getinge geke, getinge titikeka. Itinge titike, itinge geke, itinge titike ka. Itinge titike.
Ladies and Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine cruise kama saba mora. Natuva juka sita na ma. Makada shankati swakoja. Makorina wenu za kishada.
Tamba miti wamepigwa saba. Haga imepitwa na mkamba. Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake moratish ni kuchimbe. Twende che na simbe na kichile. Peke jeng madhende singyo zile. Piga kombi spa mina kichoki. Kani kuchimba hapa misi toki. Adi salo nilimo ganjoti. Wacha balon mahaga uzi sosi. Nina kano msupa uende osi. Siza jamdon zimeja kwa moti. Nione kano msupa unapungi. Adi bake miwa kulia kwa koti. Kaki mbuzi ni mpandile mashoti. Kani nyama kuja kuzisosi.
Nizi na Makorina Kiwajaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka.
Genge la bundoksi.
Kaiko fiti basi guza minyo. Kaiko fiti basi guza minyo. Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wacha finyo. Movie za leo bana ni manginyo. Form ya maodi na pia mayo. Wakilalisha makula ni wo. Bezi ni vela na game ni wrong. Hadi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo. Fika peini kupeleke na rada. Ita mangeos miwonyeshe nani baba. Kutu andeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa. Mpia tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na ako truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Nasikicha akunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mob when you genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama cha baba vile unanishika joy na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sina siri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Abracadabra nimekam kimagician. Panganga mingi achie ni politicians. Shani njure overloaded kama Nissan. Nakana nyeshe zwa makali diusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu chimba yukitu wezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tuliopango. Siko jolea wale vichwa na tuwezi tishika. Nizeki ni popote uliza kina kata. Lina mapidi wa supply goddess tenje sita. Nifatilio kijifanya wa mlambis. Na nyuta juwa mbona kampuni ya kamisilisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama.
Hey. Inani, yeah. With the pretty girl, yeah. Thing. Give me your thing, cause you know me own it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamore wakunda kas bana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Udigi digi, madogodane, udigi da. Udigi.
digi digi madogo dani wo digi da digi digi madogo dani wo digi da arufo kama shale ziki na isko mimi na digi digi madogo dani wo digi da digi digi madogo dani wo digi da digi digi madogo dani wo digi da arufo kama shale ziki na isko mimi na
kilalo aki kinge oske jana kitapo aki kinge mkishada kibao ama kijake taska kinyaru kwanza kibanki rasta kuja na kichingri siti moshi na firimbi ni nambugi na siringi ni nadungi ya shilingi kome dubu na kiingi kani mblina we machiti anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti kibibo ama ashike kifanta kiboza ama ugong na kada kishisha ama abong idada kirungu adi abeng kitanda
digi digi madogo dhani wo digi da digi digi madogo dhani wo digi da digi digi madogo dhani wo digi da arufo kama shale ziki na isko mimi na digi digi madogo dhani wo digi da digi digi madogo dhani wo digi da digi digi madogo dhani wo digi da arufo kama shale ziki na isko mimi na
minda ni achaba saini kuzama kasha madabi kosa itu kana chana nika penka meiva juu niko waba chengisha seti saitu niko janta ni mamoshi tuzangale moratish ni anande chekia kina karo chekia kina anji wanapenda mboko juu isha chaji teka ngoko chuo mna kibangi cheki katelo na adelo ni machupa shuka na madam kuru wengzi kilipuka ndiozi nice niko shopping ya aluta niko limbo juu ngeus ni mauta
Odewa moranga nimekam na mandom Nizi tereni na siti zimetoka ngong Chine wapo wezi mpata mini kasadam Ama boko mnareda sini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Nizi tereni tuna siti zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Nizi tereni tuna siti zina karam
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Ako shopo loshe mapu nyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa maldam ni kani dento Nazia minia ni nangubi lanjubu Unastuka na utadosho na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma analtundu Toka green ni na jaba ni kuchum Ni kusetie kichom ni kurolie kindom Ni kuchambue kifom ni kumangie kisho Ni kudarue before ni kuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Zitiri tuna siti zina karam
Piga koto, watchman na kingoto Shika toto amejazo na kijoto Vile ningumu adi kuliko kokoto Ako kinjani ni mkule tukimboto Haram ni moto zikishika teka ngoko Gizani ni kunguri kumeja mapopo Itapili ndio ni jenge kikokto Ndio ni pande ni jengwe ki round 4 Na murambi na muratish kwa kikombe Ndio ni sani zile nono na sikonde Kama 40, itishe zote Aki rombo saa, ongeza tokens
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Uzi tiri tuna siti zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Uzi tiri tuna siti zina karam Diwa muranga minika warufoko Niko VIP demia kwa meko makumboko Mada wa hitika kijileta pita nako Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo Niko na risto za ukagito Juki na bosko na mbogi yao Walipoteza mavajo zao Kwezo mikono zosi kwa mademu wao Nishae vuta micho nika spanki wa kidhomo Na misi fala na jonunuka kama shono Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono Ninajere on moja kunye supoko no
Tani yo
Mavu on the beat
Modo man aki zimeshika man Gwelo shash aki tisha zima man Niki petro itisha pita pan Katkandi baku na penga ina ban Modo man aki zimeshika man Gwelo shash aki tisha zima man
inapana.
Ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu, ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru. Jugu, kuku, manga na kinduku, marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu. Chume lale ndani ice kizie kwa mbavu. Dombodha dombodha ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama, chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na pinga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na pinga ina ban.
Pigwa kumbi na sponyo wa oyole. Shika chuki ziki shika unitole. Na kwa muti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Ana haga bigi surani akodhe. Pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo mwagenjoti. Mabrikan mchezo ya watoto na mingori. Mapatika zote zimejezo na mangori. Mabigiji zote zimekulwa na madogi. Kijiji yote shambuliwe na kimbogi.
Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika ni baku na pinga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika ni baku na pinga ina ban.
Koni nifike koinange sokoni. Dudha ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadia choe maoni. Kwa mabishi zake venye uli lishe jikoni kabla sapa ifike kabla vela ishike. Sinajua mini ndume napenda vitu za kike na unazo. Kwanza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe nikujenge kama mjengo. Na venye nime steady mujulus nina lengo. Na vix iko hapa nili kuja na kingo. Siyezi chapa dry kuna majemi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika ni baku na pinga ina ban. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika ni baku na pinga ina ban.
Modo man nime kam na kiplani. Edu man saka biz tukabani. Maitha tujikata ndo wa wang. Siwa gote juma njuti utapakwa. Kana kani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kora kora. Kana kani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kona kora. Msidika shika bolio mokorino hao. Kiti na gonga na sisiki uchungu hao. Sitika wada baki ya inyuru nao. Ingoma itashika di chizo inoro nao.
Instagram too. Sometimes niko sober, sometimes mavitu. Nakiswaga mina junga, ha, mavisu. Ask how I do, did I better than you. Hey, wame pay attention, na acha silly PC. Nikisai piga, ta uba CTC. Sija kula yako, ndio niite visi. Minako ga romantic, naeza kwa mpisi. Wana nita goda, timido kata goddess. Hapa midio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, ni lolote.
DJ John, Vic Monday.
Chaniyo
Lua mura
One,
gade, apunta kinda kungora. Two, tu anzeza sotoma na gomora. Three, omoka fadhe apanda kupora. Four, tetema na masinza maora.
YouTube ime black, Instagram too. Sometime niko sober, sometime mavitu. Nakiswaga mina junga, ha, mavisu. Ask how I do, did I better than you. Hey, wame pay attention, na acha silly PC. Nikisai piga, ta uba CTC. Kula yako ndio niite visi. Mina kwa ga romantic naeza kwa mpisi. Wana nita goda timido kata goddess. Hapa midio board shika chok chora zote. Niko uptown tena bado kwa machoche. Anything ya anything lolote ni lolote.
Ore ai ni makushoto ai. Ore ai ni kimangoto oh. Ore ai pita orosho oh. Ore ai ni sibakoko oh. Ore ai ni makushoto ai. Ore ai ni kimangoto oh. Ore ai pita orosho oh. Ore ai ni sibakoko. Nyama kwa nyama sijui kama kiss ah. Leta change to try to paki ah. Nina asali lakini sina B. Napenda punyeto ndio mana sina B. Anapenda dina lipata AJ. Mazigwembe omulida mwana wanje bangaye. Pienga juform ni kupanje ni chome. Kipienga juform ni kupange. Leta keroma sikuje ni kumange. Kuku sitage kushoto ai orea ai nikimangoto oh orea ai pita orosho oh orea ai nisibakoko oh orea ai nimakushoto ai orea ai nikimangoto oh orea ai pita orosho oh orea ai nisibakoko
mambiro we unaenda roho kakiloso unakuja na chrome na minyozi mepigwa tu na ndom kambioni kuchana tukanjong ah wanjiro nikurukie kinjo kombero nikukembe kwa chuom oreo more origanero waiterero dari ariganero oreo more origanero waiterero dari ariganero
oreo ai nimakushoto ai oreo ai nikimangoto oh oreo ai pita orosho oh oreo ai nisibakoko oh oreo ai nimakushoto ai oreo ai nikimangoto oh oreo ai pita orosho oh oreo ai nisibakoko
inakodoga kwa onegyabora inakodoga kwa onegyaba onegyabora odiwa morango na madama track sana ana duri yako sop sana sijacha kuredana nilika masikio pamba kuvimba kichwa micho mandi bigiwa na kada nilipenda shade sana nkako sadista shahada nilipenda iku sana malaka nibiagi mbota matembe nkaekewa kwa kiruma na mogoka na badu tukipatana wanade kushikiwa soda
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhena
Damkemba, kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba, damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke
Mavo on the beat
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhena
Damkemba, kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba, damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba Sijiwi kikuyu batu msupa ni karogi ni ngori Anofizi sana mnyama pori, chori Apigwe miti cha masori, njoti Imeja ndani ya lori, siwori Masaya kiwandeze ameja wanamori Kadet ni kos, mita fika apo voy Sina holy spirit unilikulanga joy Weni lele ama vajona kerere Peke ama chupa ya shere Chege ama mwangi ananyege Mwewe ama kuku joni mwere Zako azishiki aliweke mchele Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhena
Damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba
Missy Patrick lakini na ingunza Shada ziban nikakeja na iguza Kiwa ndole jikune ni kama funza Dempo kovaja kuna kitu tanifunza
Legeza kitanda ni jeneza Moto ni saf kitanda tuaweza Zimo kipando hapo utameza Uko wet pango ni nateleza
Kikiza zeze hapo buda ni tacheza Chapa ilale ex wako ni kalesa Yako sinyoka unajua ikolesa Ni atom wakuna venye buda utatesa
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhena
Damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Kumbe 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 damkemba Kumbe 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 damteka Kumbe 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 damsesa Damkemba
Naudu muthi doka na goma nadina Fagire hege shika nadina Wadida ikiria irimane Maridhadi mataradira Moshi za mavela hapa ziunukanga Kete paza meru hapa ziurarukanga Kakise tuturi hapa siuchimbananga Ra Nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana Jaba ya meru gomba ni za China Pedi beberu jina ni wanaina Na kwa hizo mandevu njoti zimekwama
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela.
Inaigwa mani wege theta sokera.
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela.
Taro wiguno tumeleta madhena.
Da mkemba, kumbe 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 da mkemba. Kumbe 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 da mteka. Kumbe 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 da msesa. Da mkemba, da mkemba. Kumbe 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 da mkemba. Kumbe 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 da mteka. Kumbe 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 da msesa. Da mkemba.
Yake amekaza kama jela. Turi yake inanuka moshi ya mavela. Vile kanaganika chapati kwa meza. Vile nikapenda toe kutujia weda. I let angwai nikarofo niko meda. I washa sahi niko bluetooth ama senda. I zima light shika mhogo unapenda. I be a light ngango yangu iko chemba. Aminde jenga nita kujenge ya goro. Ita wambo kujeni mguthe ororo. Pendi wangu kongo anilete makoro. Dara iyo duri adinge usanyoro.
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela.
Inaigwa mani wege theta sokera.
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela.
Taro wiguno tumeleta madhena.
Da mkemba. Kumbe 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 da mkemba. Kumbe 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 da mteka. Kumbe 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 da msesa. Da mkemba. Da mkemba. Kumbe 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 da mkemba. Kumbe 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 da mteka. Kumbe 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 da msesa. Da mkemba.